ndoda into engasebenzi hawo kwami bo awu he bo ho kwami kwesanga maye maye bo
abasebenzi bahla enyuka usho kwamaphepha
izolo lonke bengitshela ukuthi